Ni penzi nachelewa kurudi nyumbani, pia ni kuna foleni. Usininunie nikishafika nyumbani. Unajua mpenzi, mimi napenda niwe na wewe muda wote, yani tukitulia nyumbani. Nahisi kama vile umeshaanza kununa, ukiona meseji zangu unachuna. Weza kuna kufikiria wewe tu, muda unakwenda na kuwaza tu. Acha wivu baby, imani kwangu iweke, na utulie wewe, presha yako ishushe.
Nimekwama falling, jam jam. Nimekwama falling, jam jam. Nimekwama falling, jam jam. Nimekwama falling, jam jam.
Haya, nimeludi baby, namba uje unipuke vizawadi hivi. Nimeona nikulete raha yangu kukuna mzima, tabasamu kidogo nazima. Acha wivu baby, imani kwangu iweke, na utulie wewe, presha yako ishushe.
Nimekwama falling, jam jam.
Flagging out the recipe.